Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka-16 kuNovemba. Amaqembu abengenele ukhetho lohulumeni bezindawo anikezwa izinsuku ezingu-14 emva kokhetho ukuthi abe sehlanganise uhulumeni komasipala. Izinto ziyashesha ukuhleleka kulabo masipala lapho kusuke kuneqembu elilodwa khona elidle umhlanganiso ngamavoti enele ukuthi libuse lodwa. Kodwa komasipala lapho kusuke kumele kubunjwe khona uhulumeni wokubambisana kuhamba ngonyawo lonwabo. Emva kwalolu khetho luka-2021, bangu-66 omasipala lapho kumele kubunjwe khona uhulumeni wobumbano. Ukubheka lokhu kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Angibingelele ababukeli nabaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlampe ake siqale lapha ukuthi uthini umthetho ngokulawulwa komasipala?
Mibili mthetho isebenza kakhulu la, kune-Municipal Structures Act ne-Municipal Systems Act. Nokuyona echazayo ukuthi omasipala sibabiza ngama-metro, omasipala sibabiza ngama-district, nomasipala sibabiza ngama-local municipalities kukhethwa kanjani phakathi kwama-ward councillors, kuphinde kuzokhethwa labo kuthiwa ama-PR noma-proportional representation councillors. Kube sekubikwa ukuthi wonke umuntu osuke engenile elistini lo ozoba i-council member uyamenywa, noma kuba khona i-meeting eyodwa la ezomenywa khona umunicipal manager walapho kulowo masipala azobe owu-presiding officer noma umlawuli wayo. Bese kuba yilowo meeting-ke ezobe isiyikhetha number one umuntu ozoba uspeaker, ma sikhetha umuntu ozoba uspeaker bese izokhetha umuntu ozoba u-mayor, u-deputy mayor, kanjalo ne-executive noma mhlawumbe uhlu lwabantu abasuke bezohlala esigungwini esiphezulu kumasipala ngamunye ngamunye. So yila-ke amaqembu ezepolitiki nalento ekuthiwa ama-coalition governments nanokuthi imajority isuke ikhona nekulawo masipala isuke sibaluleke khona, ngoba uma ngabe ungenayo imajority ukuze ufake imeya noma ufake uspeaker uzoba aligned to iqembu lakho, ila udinga khona amanye amaqembu ukuze akwazi ukuthi akusupporte bese ukhetha kahle.
Uma kukhulunywa ngeyimeya kuyaye kukhulunywe nge-executive mayor kuphinde kukhulunywe nge-non-executive mayor. Sicela usichazele ukuthi yini umehluko.
Okay. I-executive mayor itholakala kakhulu kuma-metro municipalities. Ngiyacabanga ukuthi umasipala waseGolo, City of Johannesburg, one-executive mayor. Bese i-non-executive mayor kuhluka nje amandla abasuke benikezwe wona. Executive namandla amakhulu, sinacele sikufanise no-CEO, kuney'nqumo oyithathayo ekufanele uzenze, uyakwazi ukwenza wakho ama-appointments ngaphakathi la kumasipala, uthi ube accountable futhi to that extent nezinye iy'nqumo esuke zingadingi ukuthi akube khona i-council meeting ukuze ukwazi ukuthi uyi-approve. So singasho sithi ngokwesikhundla nokwamandla usuke unikezwe nawo, ese-executive mayor usuke unamandla noma isikhundla sakho sithiwe ukuthi xaxa, kanjalo nemali ozobe uholelwa kuyona ngokuhamba kwesikhathi besiyahluka. From a non-executive member side, mayor side, la khona kusuke sekuthiwa cha, siyazi impela ukuthi wena usodolobha kodwa amandla akhona amaningi kakhulu alapha ku-oversight, awunazo iy'nqumo noma amandla ukuthatha iy'nqumo ukuthi imali yomkhandlu sizispenda kanjani, yiziphi ama-projects kuzo-engagewa kuzona, obani abantu ozokwazi ukuthi ubabambe babe-accountable.
Kuzokwenzakalani kulabo masipala okuzophela iy'nsuku eziwu-14 singakabi bikho izivumelwane ngokuthi uhulumeni ubunjwa kanjani lapho lingekho khona iqembu elilodwa elithola amavoti anele?
Uma ngabe umasipala ungakwazanga ukuthi ukhethe, umnyango wakwa-COCTA ubusuyangenelela lapho la uzobajuba khona umuntu ukuthi ake nihambe niyobheka ukuthi ningawusiza kanjani lowa mkhandla. Uma kusekufile lalapho, even noma umnyango wakwa-COCTA usufikile wazama ukuthola isixazululo ukuthi asibe khona, kube sekubhalelwa back ka-IEC, Electoral Commission, la kusuke kuthiwa khona cha, siyazi impela ukuthi ama-elections abakhona la, umasipala was a hung municipality noma akekho umuntu wakwazi ukuthi awine with an overall majority. Sicela ukuthi niphinde emuva siyokwenza ama-by-elections kulowo masipala kusuke kukhulunywa ngawo, noma kuleyo ward kusuke kukhulunywa ngawo, if kwi-ward pertaining to i-ward la kusuke ngahamba ngakhona kahle. So singabona uma ngabe kuwukuthi kugcina kungabanga khona uhulumeni wobumbano noma ukubambisana phakathi kwamaqembu ezepolitika khona, mhlawumbe nama-independence kwabanye omasipala kuqalwa phansi even kwakuvoto, kodwa kuzobe sekuba restricted kulowo masipala esuke sibona. Kodwa angikholwe sekutheni akhona amaqembu ezepolitiki noma ama-independence azothanda ukuthi kuze kufike lapho kulelo zinga. ngenxa yokuthi ukurunner ama-elections ku-expensive kuyabiza futhi kudinga ama-resources athanda ukuthi abe maningana. Okungenzeka ukuthi kuma-funders abo noma kuma-coffers la bethatha khona makuthiwa bazohamba bayokhankasa, kungenzeka ukuthi ayisekufike ekugcineni. So uma uzoyiqala phansi i-process all over again, kuzokwenzeka sekutheni ngaloko okuncane kade usukutholile kugcine kungasekho. So bazozama ngayo yonke indlela esekutheni ababona ukuthi bahlala phansi baphikisana kanjani bese kuphuma uhulumeni at the end of the day. Okunye fanele bakhumbule lokhu. It is not about ama-political parties. It is not about ama-independent candidates that we need. It is about umphakathi efanele uhlinzekwe idingo. It is ama-budget, ama-projects efanele bawa-approve. It is the oversight role efanele bayidlale at the end of the day. Njengoba baphuma before mhla ka 1 November beyocela ukuthi abathenjwe abantu, ukusebenza kwabo nokuthembeka kwabo nanokuthi the best interest of ama public bawabhekelela kanjani uzobonakala ngokuthi basebenzisane ukuze bakwazi ukuthi bayise omasipala abaxokela ukuthi ababagade, ukuze bakwazi ukuthi bayise omasipala abaxokela ukuthi ababheke ukuthi abasebenzi bakhona nomphakathi uyahlinzekwa yini ngeyidingo kahle. Uma behlule ukwenza lokho ngokungokwami yebo sokuthi task yokuqala kade benikezwe yona ukuze bebhekele the interest of the public sebehlulekile. Kodwa ke siyathemba ukuthi kuzothi liphele usuku noma iy'nsuku lezi ey'bekiwe awokho umasipala eNingizimu Afrika ozobe ungenayo i-council, ngokuzobe ungenayo i-speaker, ozobe ungenayo umeya.
Nomzansi Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu, libe nosuku oluhle.
Lowo bengumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.